angati kukero mwishai kuparita inyusi pass na license but then angari mprocess wakutakuta recognize
saka wawa ni kwa wene mwosha wapi wa mtongo wakadi
badara so fine $100
vato badara yere mari
ya isha kubadaro ayo by the end of this month
saka wari mumo okwe mapurisa rikana watuwa buda kunze
haba bato rekezo kende kumba
vato ngeru kwa kupi
mnomchina I might say Scott.